Manny, oh, yo, yo. Oh, what else?
Nataka maisha yako ibadilike. Streets na mahuzi tambue. One time, nipe roho yako nitunze. Mauwa na mabling ni kupambe. Kutanga toka Monday hadi Sunday. One time, nipe nikupende. If you need a good reality, then this love within will always make it happen. We'll make it happen. Na 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 na. If you need a good reality, then this love within will always make it happen. We'll make it happen. No 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 no. About your future iko sawa. One time nipe roho yako nitunze. Money baby kime kawaida na kutesa mtaani utatajwa. One time nipe nikupende. If you need a good reality, then this love within will always make it happen. We'll make it happen.